B50.
My sweetie, sweetie, banana, na 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 na. Pretty, pretty, check on my na 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 na. Pole wana fosi kufa na 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 we. Onjiti njiti wewe una nyama nyama nyama. Mapopo popo popo mbona meshalala. Mwana una haya. Nafsi yangu isha sha 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 pakawa. Nahitaji dawa, dawa. Hata utumi nguvu jamani,
jamani.
Umerithi uzuri wa mama nyumbani,
nyumbani.
Ulivojeuri wala ubishani. Basi cheka kidogo akose amani.
I wanna be your soldier, oh.
Soldier, oh, soldier, oh.
Anything I'll do for you. So let me give my number, oh.
Number, oh, number, oh.
Can you be my commando? Commando, oh.
Can you give me your time? Mwenzako nime fall in love. Nime fall in love, oh. Halafu sito kocha uteseke. Pressure, pressure za nini? You are my desire.
Mapopopopopopo mbona mesha lala. Wana una haya. Nafsi yangu isha sha 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 pagawa. Nahitaji dawa, dawa.
I wanna be your soldier, oh.